Ngiyabonga mfowethu Neville, sanibona kusihlwa bangani. Ngempela yi ngibheka lokhu njengenhlanhla enkulu ukuba lapha eThabanakele kulobu busuku ukuqala futhi uchungechunge lezinsuku ezinhlanu zemihlangano sekube yisikhathi esithize kusukela ngaba nemvuselelo lapha eThabanakele. Asikaze siyimemezele emaphepheni noma ngabe yini ukuze sazi nje ukuthi besingebe negumbi elanele ukuhlalisa abantu ngoba lincane futhi indawo yethu yokuhlala ayeyinhle kakhulu. Kodwa sizokwenza nje konke singakwenza ukuba sikwazi ukuhlalisa. Besizothola ijimi yasesikoleni siphakeme lapha futhi besingakukhangisa kodwa lapho sekuyisikhathi sesikole manje futhi kunzima ukusithola. Futhi ngizohamba maduzane kakhulu ngiyacabanga ngenxa yobuthunywa bami bezenkolo nokunye nokunye ngaphesheya kwezilwandle futhi bengifuna nje ukuhlangana ukuze ngibe nenhlanganyelo encane nabo bonke abahlobo ngaphambi kokuba siwele futhi. Uyazi sihlangana izikhathi ngezikhathi futhi ngesinye isikhathi sizohlangana kukugcina ngakho sifuna ukuhlala ngokusondele kakhulu esingakwazi nenkosi nezwi layo futhi njengoba sibone izwi layo lizembulalo noqobo usuku nosuku usuku nosuku ngicabange ukuthi kuyoba kuhle ukuba besizoba nomhlangano omncane lapha bese ke sizokhulekela abagulayo.
And it's been told me some time ago by a vision.
Futhi ngitsheliwe esikhathini esithize esedlule ngombono inkosi yanginika wona ngomunye unyaka odlule ngiyacabanga noma mhlawumbe ngaphezudlwana nganginakho kubhalwe phansi encwadini ekhaya ngokuguquka kwenkonzo. Njabaningi benu bantu ohlezi lapha bengingeke ngasho abaningi kodwa khumbulani ngenkathi siqala ukwakha leli Thabanakele niyawukhumbula umbono owafika ekuseni sibeke itshele egumbi lapho athi lela kusile Thabanakele lakho kodwa ungihlalisa ngaphansi kwezibhakabhaka wayesesho wangitshela izinto ezihlukene eziyokwenzeka. Umanazi qabelane lokho kufezeka ncamashi nje njengoba kwatshelwa niyabo futhi bekulokhu kungaleyo ndlela. Ngakho ke ngiphumula ngokuqinisekile ukuthi lokho akushoyo nguNkulunkulu futhi kufanele kube iqiniso. Futhi ke esikhathini esithize sedlule ngangisembonweni futhi ngabona itende elikhulu. Oh, kwakungokukhulu kakhulu udaba olukhulu futhi ngangisanda kukhuluma nje nemiphefumulo eminingi yayise altare futhi yayithi ukukhala izinyembezi nezandla zayo ziphakeme ngokuthule nangokuzithoba. Kwavela indoda enhle ekhuluma kamnandi yayemsamo futhi yathi manje bazobumba umuqo obukhuleka ngenkathi uMfowethu Branham esalungiselela. Futhi ngangimi ngaleyo ndlela kusobala umuqo omkhulekwe wawuyoba ngakwesokunxele sami futhi ngaqaphela isixuku sabantu ababebonakala bemboza indlu yasedolobheni noma ngaphezulu ababeme emgqeni. Kwakunesakhiwo esincane sakhiwo sezingodo ngaphakathi kweleli tende. Futhi kwakunowesifazane milapho indoda enye ithatha amagama futhi abantu babengena ngezinduku zokuqugela nezinhlaka futhi bephuma ngolunye uhlangothi behamba. Awu ngamangala ukuthi yini konke okwenzakalile phakathi lapho. Kwasekuthi ke leyo ngelosi yenkosi leso izithombe sayo enisibona lapha yasuka kimi futhi yawelela ngonga phesheya kwaleso sakhiwe sincane futhi yema lapho yaseyedla lephimbo lakhuluma laselithi ngizohlangana nawe kuleyo ndawo. Awu manje ngibheke phambili kuleso sikhathi ngiphumile isikhathi esithize manje ngiphumule ngenxa yokusebenza ngokweqile ngiyabuya futhi ngempela sonto edlule sasinencane uhlobo oluthile lwemfundiso yebandla busuku obuthathu lapha kungukuthi ngobusuku bomgqibelo odlule ngesonto ekuseni nesonto ebusuku ngaphambi kwalomhlangano uhlobo lokuthola ibandla lishukunyisiwe esimweni ukuze sikwazi ukuqhubeka nalomhlangano ozayo manje bese kuthi masinyane emva kwalokhu ngesonto ebusuku kuzoba ngobusuku bami bokuvalelisa eThabanakele okwesikhathi esithize ngokwazi kwami konke. Futhi manje futhi ngifisa futhi ngethemba uNkulunkulu ukuthi esikhathini esithize kuleli viki ukuthi ngifuna ukusebenzisa leli gumbi elincane elingapha nginenze igumbi lokukhulekela nokungenisa abagulayo nabahluphekile futhi ngibone uma ezohlangana nami futhi ngiqale eThabanakele futhi enkonzweni entsha ngingathanda ngempela ukubona bona kwenziwa. Angazi ukuthi kuyini bangani bami, anginamqondo ukuthi kuzoba yini, kodwa lowo olalele manje ngithemba ukuthi kuzoba yinto engaphezulu ukusiza abakhe abampofu, abagulayo, abantwana abahluphekile balolu suku. Ngimethembisile ukuthi ngizothembeka futhi ngibe qotho futhi ngizame ukuba qotho kakhulu kunoma nganginjalo ngezinye iziphiwo azinikezela futhi uma kuyofezeka uyoba yinto yangempela nje njengoba ezinye bezinjalo manje lezo ezinye iziphiwo zisalokhu zizinzile njengoba zazinjalo nebo kodwa ngiphokophelele ukuthi lokusho ukuba kwenzeke manje futhi ngithemba ukuthi kwenzeka lapha manje ngacabanga mhlawumbe kulobo busuku sizokhuluma futhi sibone ukuthi ngizizwe futhi enye into engangifuna kuyenza ngangifuna ukuzama ukuthola ngenkathi singene kokuqala uma ngangingathumela umngami phakathi lapho futhi ngivumele abe nami ngenkathi kwehla kokuqala kubona uma kuzobanga leyo ndlela uma kungenjalo khona-ke ekungeniseni abesifazane sizoletha labo babili ngesikhathi abesifazane ababili ngesikhathi bangene ngakho angisho ukuthi kuzosebenza noma ngayiphi indlela ukuze nje nazi ngoba sekuvele kushiwo ukuthi sibheke ukuthile okusha ukuba kwenzeke futhi sinjalo kodwa manje angisho ukuthi wangitshela ukuthi kuzokwenzeka lapho ngibone khona embonweni owawusetendeni kodwa kusobala kungahle kwenzeke noma kuphi noma ngasiphi isikhathi ngakho siphokophele kukho manje sizozama ukunikhipha kuselesikhathi inkonzo yamaculo isigamu sehora nenkonzo yokushumayela nenkonzo ye-altari nokunye nokunye cishe ihora lilodwa ukuzokwenza ihora nohafu ukuze abantu abamile bengeke babanjwa amajakamba bese bebuya kusasa ebusuku manje ngaphambi nje kokuba sivule lelizwi elidala elibusisiwe futhi sizoniqinisekisa asisoze sasho lutho ngaphandle kwalokho okukulelo ngoba lelo yisisekelo futhi ngaphambi kokuba senze asikhothamise amakhanda ethu nje umzuzwane asenzele izwi lomkhuleko.
Dear God, as we stand tonight in thy presence and realizing our frail frame,
uNkulunkulu othandekayo sisamile kulobo busuku ebukhoneni bakho futhi siqaphela uhlaka lwethu oluntekenteke ukuthi siluthule lomhlabathi nje wena wasiveza njengezidalo eziphilayo ukukudumisa nokukhazimulisa wena futhi siyaqonda ukuthi izimpilo zethu nesiphethelo sethu kulele ezandleni zakho ezibusisiweyo
and we have committed ourselves
futhi sizibophezele ngokukholwa ezandleni zakho sithemba ukuthi isiphethelo sethu saphakade siyonikezelwa kithi ukuba sihlale nawe ngwena phakade ezweni lingcono lapho esingasoze saba nomkhuleko wabagulayo nabaswele.
There will never be a tear fall from a cheek.
Kusoze kwaba nonyembezi lokuthaka esihlathini. Kusoze kwaba nonobuthakathaka umuntu oshabene oyoke akhuphuke. Kodwa siyobabasha lapho kuze kube phakade inkazimulo kaNkulunkulu iyoba phezu kwethu. Futhi asikudinga ukuphulukiswa ngoba siyophulukiswa phakade kuze kube phakade.
Creature that we now are will be changed.
Lapho lesi sidalo siyizo manje siyoguqulwa futhi senziwe sibe umzimba ofana nomzimba wakhe okhazimulayo khona ke siyakumbona njengoba injalo kuze kuba lelo hora elibusisiwe lifikela thina sonke ukuba size sifisa ukufaka yonke imizamo esaziyo ukuthi kanjani ukuba sidumise igama lakho elikhulu sinokukholwa okunjalo nalokhu osiphe khona.
So on the eve of this little gathering together here,
kuwintambama yalombuthano omncane ndawonye lapha kule ndawo encane yesikhumbuzo esikhumbuzweni semvuselele yokuqala esayibamba lapha nemikhulu imisebenzi yamandla owasikhombisa yona ngezandla zakho esikhulu esinamandla.
From here is swept forth a revival to every nation.
Kusukela lapha kwashanyela kwakhipha yonke imvuselele ezizweni zonke nasemhlabeni jikelele kulobu busuku imililo yemvuselele vuthi emagqumeni namadoda nabesifazane bayaphulukiswa ekuguleni nasezifweni zabo futhi aseza ekujwayelaneni noNkulunkulu weqiniso nophilayo wo Nkosi uNkulunkulu dilelo moya wakho phezu kwethu kulobu busuku Nkosi ngezilinganiso zinkulu.
And if it so pleases thee, Lord, if it's in thy divine program,
Uma kukujabulisa kakhulu Nkosi uma kuluhlelo lwakho lobuNkulunkulu besingacela oh Nkulunkulu ukuthi kulesi sakhiwo ubungaqala lesi siphiwo esisha ukuba sisebenze ukuthi laba abasale ngemuva bevele emasimini futhi kade bengamaqhawe omkhuleko bangahle babone ukuqala izandla ezikhulu zikaJehova sihamba ngalendlela yentsha siphe khona Nkosi futhi sibe ngabahlanganyeli bezithe Sicela kuphela ngokuthobeka ukuthi kuza kunikezelwa lapha sazi ukuthi uyoba ndawo ndawo ngoba sizizwela ukuthi kusekuhlinzekeni kwakho kukhulu ukwenza kanjalo.
Now bless us, Lord, as we turn back the pages of the book, your blessed holy word, may our spirits
manje sibuzise Nkosi sisaphenye emuva amakhasi encwadi izwi lakho elingcwele libusisiwe kwangathi imimoya yethu ingavuleka ukuba ikwemukele Nkosi futhi lapho izinkonzo ivalwa kulobu busuku futhi siqala siya emakhaya ethu ehlukene kwangathi singasho njengalabo ababevela emawuze izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu kulobu busuku lapho ekhulumisana nathi endleleni na ngokuba sikucela egameni lakho nangenkazimulo yakhe. Amen.
Tonight I have chosen for just the scripture reading a few verses if you wish to turn to it.
Kulobo busuku ngikhethe okokufundwa kombhalo nje amavesi ambalwa uma nifisa ukuphenya kuwo encwadini yamakhosi amakhosi okuqala nesahluko seshumi lesishiyagalombili samakhosi okuqala futhi ngifuna ukuqala ukufunda kusukela evesini leshumi lesikhombisa.
And I wish to take them for a text.
Futhi ngifisa ukuthatha-ke okwendikimba ukumkhuphula aphume emlandweni manje nina nikubhala phansi ngingahle ngikucaphune futhi ukumkhuphula aphume emlandweni.
Now the 17th verse of the 18th chapter of 1 Kings. And it came to pass when Ahab saw
manje ivesi leshumi lesikhombisa lesahluko seshumi lesishiyagalombili samakhosi okuqala kwathi u-Ahabi esembonile u-Eliya u-Ahabi wathi kuye nguwe ongumhluphi wakwa-Israyeli na kodwa wathi mina angimhluphanga u-Israyeli kepha nguwe nendlu kayihlo ngokuyilahla imiyalo yenkosi uze ukuba ulandele obhali.
Now therefore send and gather to me all Israel.
Ngalokho thumela ubuthe kimi u-Israyeli wonke entabeni yaseKameli nabaprofeti bakaBhali abangamakhulu amane nabashumi ayisihlanu nabaprofeti bezivande abangamakhulu amane abadla etafuleni lika-Izebheli. U-Ahabi wayezathumela kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli wabutha abaprofeti entabeni yaseKameli.
And Elijah came unto all the people and said, How long
Eliya wasondela kubo bonke abantu wathi koze kube nini nimanqikanqika phakathi kwezinhlangothi ezimbili na uma inkosi inguNkulunkulu mlandeleni yena kepha uma kungubhali mlandeleni yena kodwa abantu kabamphendulanga ngazwi.
We are standing tonight upon the brim and watching come to pass and unfold two great
simile kulobo busuku phezu kondi futhi sikuqaphela kufezeka futhi kwambulwa izenzeko ezimbili ezinkulu nalezo zenzeko ezimbili ezinkulu zingukuthi esinye sazo ukuphela komlando nesinye ngokuphela kwesikhathi futhi amadoda amaningi amakhulu ezansi kwehle ngeminyaka ayelangazelele ukubona leli hora elisizondela kulo manje.
And as we live in this glorious setting of mortal sun and the breaking of the eternal light,
futhi njengoba siphila kulokhu kuhleleka kwelanga elisazophupha nokungena kokukhanya kuphakade, ngizizwela ukuthi siphila komunye weminyaka omkhulu kunayo yonke umuntu ake avunyelwe ukuba aphile kuyo, ngoba sekungukuvala kwesikhathi nokungena kwephakade.
History only tells us what we have read, what has been.
umlando kuphela usitshela ngalokho esikufundile obekuyiko futhi okukwikusasa kulele ezandleni zikaNkulunkulu futhi sitshela ukuthi namhlanje ukuthi akukho umlando omningi kakhulu obhaliwe ngoba angicabangi ukuthi uyoko usetshenziswe.
Both of these great events are running into shallow waters.
Zombili lezi zehlakalo ezinkulu zigijima ziyongena emanzini angajulile. Isibonelo nje indlela esihluleka ngayo ezinkingeni zezwe nezokuvikela zezwe zigijimela emanzini angajulile.
Traveling around over the world.
Ngiyabela ndawo zonke emhlabeni jikelele kubonakala sengathi akusizo isizwe sethu kuphela kodwa asikho isizwe esaziyo ukuthi senzeni kubonakala sengathi kunesiyaluyalu yonke indawo.
I go into Africa. They're all afraid of an uprise among the people and communism sweeping the land.
Ngingena eAfrika bonke besaba ukuvukelana phakathi kwabantu nobukomanisi ibusha ngiyelwa yizwe ngingena uSwitzerland indlela efanayo futhi zonke ezinye izizwe engizihambele zibonakala sengathi kukhona ukuxoxozela ndawo zonke. Manje niyazi inkosi yethu yabikezela ukuthi isikhathi esinjalo siyofika ukuthi kuya kuba khona ukungahlaliseki phakathi kwezizwe, ukuwiliza kwesikhathi, ukuhlupheka phakathi kwezizwe.
And we have tried everything that's seemingly humanly possible to make it last just a little longer.
Futhi sizame konke kubonakala kunokwenzeka ngokobuntu ukukwenza kuhlale isikhathi eside isikhathi esidanyana nje kodwa ngikholwa ukuthi siyahluleka nje ngikholelwa ukuthi kukhona okunye singakwenza ngakho sisekupheleni kwakho nje.
We tried for a while on
sizamile kwesikhashana ekubeni namakhosi futhi abengeke asebenza base bezama intando eningi ayisebenzi futhi siyavivinywa bazame ondovu kayiphikiswa futhi akusebenzi futhi ngakunye kubonakala kuthola nje ukungajuli kancanyana isikhathi ngesikhathi.
Now we stand at the great moment when anything could happen. It could be over in
manje simesikashanene zikhulu lapho kungenzeka noma yini kungaphele esikhathini esibizwa zimhlanu ukuthi zonke izizwe ziyokwenziwa impuqupuqu futhi uma sikuleso sikhathi belifanele libe kuphi ibandla na ihlekelele enkulu.
Then also we have a
bese ke futhi sinenhlekelele yempilo yasekhaya bonala sengathi ukuthi impilo yasekhaya iyaphela ingena emanzini angajulile. Kwakuvame ukuba ekhaya ukuthi ubaba inhloko yomuzi wayehlala phansi ekuseni futhi wayekhuluma nomndeni wakhe futhi bonke bathathe iphayipheli lidala lomndeni futhi bafunde kancanyanyana nje futhi futhi bonke behlangene bazukeze itafula bese beba nomkhulu lego awusakuboni lokho
uthi
lapho usukuseluphelile nomama wayesehlambe izitsha wonke babebuthana bangene futhi bafunde okunye kwebhayibheli futhi bakhuleke ngaphambi kokuya empedeni budla ngandlebe benja ngempela kwakuyiyinto engelula ukuyithola ngalezo zinsuku. Abafana bonke baya emasimini ukuyosebenza namantombazane ayesiza umama ngewashing yabo ezansi emfudlaneni.
But today we just
kodwa namhlanje siphusha inkinobho encane nezitsha zonke seziqediwe nomama usebotweni futhi useye ebhathini yamakhadi noma ngaphandle egijimisana ngale zitaletini le no umsebenzi wenziwa ngukanaganda futhi nje asina lutho ngaphandle kwesigejane sabavilaphayo abantu abangenzi lutho.
And home life is so neglected.
Nempilo yasekhaya ishiywe phansi kakhulu. Kwaze kwaba iphepheli libekwe emuva. Baze badingeke balizingele ihora ukuba balithole lilodwa. Emakhaya amaningi aseMelika baye enkonzweni ngesonto ekuseni ngokwenkolo yabo. Cishe imizuzu engamashumi amabili futhi uma beluzethatha cishe imizuzu engamashumi amathathu ubizela ukuyibhoti. Kuyini na? Impilo yasekhaya iyaphela. Kwakuvame ukuthi ubaba nomama babethandana futhi behloniphana futhi bazisana futhi lapho esekhulile futhi esebhunga sekuvela imibimbi nobuso bakhe ubudala bonke budwebekile nezibuko zakhe zilengela phansi phezu kwekhala lakhe. Ubaba wayemthanda njengoba nje ayemthanda lapho esemusha futhi emuhle. Kodwa namhlanje ngikodile ukuba ngosolayo kodwa wesifazane thola ukuba mdala kancane uzilisa umane amshintshanise ngemodeli entsha kubonakala kungaleyo ndlela njengokushintshanisa izimoto noma ukuthile.
Seems like that real family love don't exist much more.
Kubonakala kanjalo ukuthi uthando lomndeni lwangempela lusekho nhlobo kunokuthile okwenzekile nje impilo yasekhaya iyaphela. Asisenalo ikhaya elidala lasemelika njengoba sasivame ukuba nalo iminyakeni eminingi edlule.
There's another thing that I would like to say. That is another thing running out is friendship is running out.
Kunenye into engingathanda kuyisho lokho ngenyinto ephelayo kungukuthi ubungani buyaphela. Ubonakala sengathi sinabangane sasivame ukuba nabo nabangane esinabo akusibo abangane abaqotho njengoba kwakuvamile. Kwakuvame ukuthi ngiyakhumbula lapho thile kula kwamakhelwane ukuthi wonke umuntu eze ngakhona futhi babebasiza ngalo lokho njengoba lomsebenzi wabo futhi befake isandla kunoma yini engenziwe.
Set up with them all night at a time.
Behlale nabo ubusuku bonke ngesikhathi njengoba ngangivame ukusho kuyiqiniso ukuthi kuba lukhulu kwazi ukuthi umakhelwane useshonile kuze kuba sikubone ebhebheni. Ubungani. Ubaba nesithuthulelo sendlu nomama nesithuthulelo futhi bobabili baphume bahamba maphakathi lobusuku nabantwana bazi ukuthi babuphi nabancenyana abalomgadi wezingane futhi ile ndlela impilo ephila ngayo.
Do you know the Bible predicts all these things? So what is it then?
Uyazi ukuthi iBhayibheli libikezela zonke lezi zinto na? Ngakho kuyini kana? Ukuthi sime simweni sibukela lezi zinto ziphele.
Let's take church life. There is where it all began.
Sizathi impilo yebandla yilapho konke kwaqala khona. Impilo yebandla yahluleka. Abantu bavele bathathe ibandla namhlanje. Kusho impela kwesithixo njengePali loPaul esizwe. Hamba uhlale ebandleni imizuzu yemihlanu futhi ngiyenzile inkolo yami. Ngokumnikelo wakho kunani noma ngabe kuyini ukukhokhela belusi abakuqondi lokho banokudla kwakusihle okuncane futhi bakulungisele belusi futhi uma engenelisekanga uyahosha aye kwenye indawo ezomnika umholo ongcono.
Seems like the pastor is not divinely called anymore.
Kubonakala sengathi umeluzi akasabizwa ngokuka uNkulunkulu. Kubonakala sengathi nje sekuqala ukuba yithikiti lokudla kumeluzi. Ukuthi abantu noma abi lapho bemnika khona imali eningi kakhulu yilapho aya khona. Akufanele kube ngale ndlela.
It should be that a man was called of God to a community.
Kufanele kube ngokuthi indoda yabizelwe kuNkulunkulu emphakathini. Futhi uma kwakudingeka ilale lapho njengoba kwenza uElijah esiqongweni sentaba emfudlaneni, iKerithi futhi alindele ukondliwa ngamagwababa, wayefanele ahlale kuze kuba umsebenzi wakhe wobuNkulunkulu yagcwaliseka. Kungele ndaba uma etholopheni noma qhabo, kufanele kube ngokubiza kukaNkulunkulu kuqala.
But it seemingly it's changed.
Kodwa kubonela sengathi sekuguqukele kubizeni kwemali noma isikhundla esikudlwana nokuthile kulolohlelo noma ukuba umuntu othandwa kakhulu kabantu nebandla likudlwana noma into ethize njalo.
And then the church in there they have let down.
Futhi ibandla phakathi lapho benzele phansi baqala kuphela kubhekeni nje kuvezwa obala. Manje noko ngisengaphansi kweminyaka engamashumi amahlanu kudala futhi ngiyakhumbula ngokuya ebandleni lebaptisti namabandla emethodist futhi ngibabheke emvuselelweni yeyifeshini endala lapho babebemeza futhi bedumise inkosi futhi behamba phansi nephezulu phakathi nezihlalo futhi bevumisa izono yalitshalo anisakuboni neze lokho nomaphi.
They used to have old-fashioned prayer meetings during the time of
the Bible. Babe, 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 babe,
babe, babe, babe,
kodwa nisalukuboni lokho ubukeka ngathi kugijima emanzini angajulile kubonakali nje ukuthi bekufanele kube ngalo ndlela manje ke kwakuvame ukuba ngokuthi ikakhulu noma imabi yamabandla ayeyo iminyakeni edlule lapho wayeba nemvuselelo ebandleni lilodwa onke amanye amabandla aye ebambisane futhi ayengena futhi asize futhi athumela amalunga abo ngale futhi avale amabandla futhi babe nemvuselelo awusakuboni inhlobo.
Now just what's happened and what you're going to do about it. It's just fulfilling the word of
manje, kwenzekani nje futhi nizokwenzani ngakho na kugcwalisa nje izwi likaNkulunkulu ophilayo futhi ligoma imisebenzi emibili enye yayongu kuphela kwesikhathi nenye ukufika kwenkosi uJesu. Ngokuba umoya ngcwele ngokuqinisekile wakhuluma futhi wathi ezinsukwini zokugcina amabandla ayoba nganamawala abaklodayo abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abahlukubezi bamanga abaqamba amanga abazondayo nabadeleli balabo abalungile.
So if the Bible has predicted,
ngakho uma ibhayibheli labikezele izinto ezinjalo ukuba zibe khona singalindela kanjani noma yini enye into engaphandle kwalokho ukuba kwenzeke na benesimo sokwesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika.
Go through this nation today, our nation.
Abani nedlule kulezi zizwe namuhla, izizwe zethu. Futhi uthole ikeshezana encane yamakholwa akholwayo. Iqonde yamakholwa ngempela, kholo ukuthi uJesu Kristu uphila ngempela. Yabo, benze ibandla isithixo nje. Sedlule kulokho, izinsuku ezimbalwa zokugcina ekufundiseni kwethu. Sikuphonsela ebandleni likatolika izithixo zabo futhi baguqa kuso lapho bedlula endlini yokukhonzela nabaprotestani mabi ngokufanayo kanjalo baya lapho kanye ngakathi futhi mhlawumbe abanye babo bahamba kanye ngonyaka futhi lokho kungephasika. Ngeza mfundisi lapho kungekudala edolobheni owenza lokhu kuphawula wathi ngatshela bonke abantu bakithi ekuseni kwephasika ugizimuzi omuhle wathi angeke ngisababona kuze kube ukhisimuzi noma iphasika elilandelayo ukhisimuzi omuhle.
And as we stand here watching these things unfold,
futhi njengoba simi lapha sibukela lezi zinto zivezobala futhi ngamunye wethu osazofa futhi sazi ukuthi kukhona okumele kwenzeke akukwazi nje ukuqhubeka kanje. Ngokumuntu wakanesikhathi sokuma imizuzu emihlanu basekucindezelekeni nokugijima nokuphuthuma nokuminyana emgwaqeni. Nabo abantwana bekuphuka komgwaqo omkhulu ngalentambama bengiza noma emini bekuyiyo bengivela eNew Albany futhi nakuguza inelekazi leza komgwaqo phakathi kwalabo abantwana cishe endaweni amamayela angamashumi amabili cishe amashumi ayisithupha noma amamayela angamashumi ayisikhombisa ngehora nje dabula kanzima ngangakwazi ukukwenza futhi uyakuphi na. Imizuzu embalwa ngathi ucabangani ngalokho na kumuntu owaye nami nakho kuza ezinye izimoto ezimbili zibekelelana njengezimoto eziguquliwe zafaka amandla amaningi phezulu ngqo phakathi kwalabo bantwana.
It's like a racetrack.
Ngendlela yethu lapho sidlala khona kusene kufanele nomzila omtshawo kufanele aphuthume ekhaya kuhlamba izitsha noma lalele uArthur Godfrey noma ukuthile uyapi na. Yini ndabo na, yini yenze into ibe mabheketwane yonke, ingenxa yokuthi abadoda labesifazane sebebe ngabathandi balelizwe lamanje. Into enhle kakhulu, obekufanele kube yiyo, bebeyoza ekhaya kuba bafunde ebhayibheli nasesikhathini sokukhuleka. Ucabanga ngomama kaJohn Wesley uSusan, wayengumama wabantwana abayishumi nesikhombisa, futhi wayenesikhathi ukuba asichithe, ngicabanga ukuthi kwakungaba amahora amabili noma amathathu ensuku zonke emkhulekweni.
And raised and mothered 17 children.
futhi wakhulisa futhi waneza abantwana abayishumi nesikhombisa ukwaveza omunye wabashumayeli abakhulu kunabo bonke emhlabeni nomunye wababhali bamaculo omkhulu kunabo bonke bosuku uCharles noJohn ngoba wathatha izikhathi kubakhonza uNkulunkulu futhi hhayi ukulibala ezintweni zezwe.
And when we seen our foundation of our nation.
Futhi lapho sasibone isisekelo sethu sezwe lethu, isisekelo sekhaya lethu, isisekelo sebandla lethu, sicwile. Khona ke bazelwane yini singayenza na?
Then I want to say this.
Kuna ngikufuna ukusho lokhu. Wo ukuba benginephimbo ebenginganela ngalo ezweni. Sinesisekelo siqinile sisele futhi lezo yize lingcwele likaNkulunkulu libusisiweyo iBhayibheli.
For all heavens and earth will pass away, but God's word shall never pass away.
Ngoba kudlula konke amazulu nomhlaba, kepha izwi likaNkulunkulu alisoze ledlula. Futhi phezu kwaleli dwala, uNkulunkulu wathi, ngiyakulaka ibandla lami namasango aseyayidese wayikulahlula. Ngakho ke kuyinhlanhla ingakanani ebusisiwe kithi sonke kuvinyelela ngalo funa sitshele iBhayibheli likaNkulunkulu elihle lidala futhi zipheke ngebuva amakhazi futhi sazi ukuthi sifunde ngokuqondile iqiniso nokubona ukuthi lezi zikhathi ezenzeka ezinsukwini esezadlula ngokuba likhuluma ngoNkulunkulu omlando.
And the only way that we're ever going to
Ndlela kuphela siyohlala singayo ukubhekana nalezi zindlela noma ukuwela emkeni ukubiza emlandweni lowo uNkulunkulu womlando.
For through all days in the end of the
Ngoba kuze zonke izinsuku embutshisweni yangaphambi kokubupha komhlaba ngamanzi ngaphambi kokufika kukaKristu nasezehlakelweni ezahlukene akahluleki neze uma uyibizwa uhlale uqinisile.
I'm thinking of a time now that when a nation was
ngesikhathi manje ukuthi lawo bezizwe sasisekuthunjweni kwakuyisrayeli futhi babesezanze egibhithe futhi benziwa abanzima futhi babalukhulu kuba bakhonze abasegibhithe kubonakale sengathi wonke umuntu uvele wabanda nje benazi ukuthi uisrayeli ubesegibhithe kabili kunanjengoba iUnited States ibe yisizwe na asingaphezulu kwaminyaka ikhulu namashumi amahlanu noma amashumi ayisikhombisa ubudala into efana naleyo futhi babesekubugqilini iminyaka engamakhulu amane namashumi amabili noma ezansi yegibhithe.
But it come a time when seemed like that all hopes is gone. But there was one man and woman.
Kodwa kufike isikhathi lapho kwakubonakala sengathi wonke amathemba ayengasekho. Kodwa kwakukhona indoda yodwa lesifazane obonakale nokukholwa kuNkulunkulu womlando owakhuluma noAbraham ngesikhathi senhlekelele. Futhi babekhole ukuthi bangambiza futhi uyaphendula. Futhi lo kwakunguHam uAmramu noJokebedi umkaHam uAmramu umama nobaba kaMose.
As your some time ago I was preaching and gave a little illustration of how
Njenga lapho esikhathini esithize esedlule ngakishumayela futhi nganikeza umfanekiso omncane wokuthi Abraham wayefika kanjani ekhaya ebusuku futhi wayethi Jokebedi ngikhathele kakhulu nemivimbo emisha emhlane wakhe eyokubhaxabulwa yizizinduna
and she would sit down patiently perhaps and wash out the
futhi wayehlala phansi ngesineke mhlawumbe futhi yahlanze izindawo futhi yakhale izinyembezi besethi oh Abraham akukho kungenziwa na.
I would hear him say oh dear if you'd have been with me.
Ngiyabuza ethi oh sithandwa ukuba ubunami namhlanje futhi wababona bebhaxabula labo bafana abancane bezama ukudonsa leyo mithwalo kodwa bebenesihluku babaphathe sengathi bebeyizilwane futhi yizinsizwa zethu zakwa-Israyeli akukho kungenziwa na.
That's what I wonder now. To see our young teenage boy.
Yilonke ngicabangayo manje ukubona bafana bethu abayinjajana abazoba ngamadoda nabesifazane bakusasa injajana yethu namhlanje izinwele zihlele entanyeni yabo namabhluku amabreeches edonse abangaphansi kwezinqulo zabo nevolovolo linamathele ohlangothini lwabo usikilito ohlangothini lwemilomo yabo kuzoba yini na kusengubuqila ngaphansi kukadevele. Yiko into engenziwa na? Futhi Abraham mhlawumbe oyedwa wababodwa kuphela besizwe wayeyokhwela izitebhisi ezincane zesitebhisi kungakhathaleki ukuthi wayekhathele kanjani lapho ubusuku ngabunye wayebiza uNkulunkulu ka-Abraham. Lo wayefundile ukuthi ufike ku-Abraham futhi ufike kuJakob futhi ufike ku-Isaka futhi ufike kuJakobe ngesikhathi senkathazo futhi ngokuqinisekile uma waye kuNkulunkulu osukwini lwabo wayezoba nguNkulunkulu ngalolo suku.
And if he was God in Moses' day, he's God today.
Futhi uma wayenguNkulunkulu osukwini lukaMose uNkulunkulu namhlanje udinga nje ukubizwa aphume emlandweni futhi abizelwe enkundleni yesenzakalo. Futhi ngiyabona u-Amram ubusuku emva kobusuku kungele ndaba ukuthi ugadele kangakanani lokho kwafakazisa ukukholwa kwakhe kulowo uNkulunkulu.
But today the people, if they don't get everything they ask for, the first time they pray, they seem to think that he's dead.
Kodwa namhlanje abantu uma bengakutholi konke abakucelayo ezikhathini zokuqala bekhuleka kubonakala ngathi bacabanga ukuthi ufile. Esikudingayo ngamadoda nabesifazane namhlanje bomoya wobukhawu, amadoda nabesifazane abazimisele ukubambelela baze babone uNkulunkulu ophila ngempela esebenza ongeke athathe uqhabo njengempendulo.
They're determined to stay with it.
Bazimisele ukuhlala nako uma begula nodokotela uthe ngeke basinda nokho into ethize engaphakathi kwabo ibatshela ukuthi bazosinda. Bambelela kungele ntaba ukuthi kwenzakalani. Ngabe nijoyine amabandla yezwe lobuhlelo ngemuva kokuba senithene wonke amandla enu ekuhambeni nisuka ezindaweni ngezindawo futhi anika kakutholi ukuphumula na kusekhona uNkulunkulu ophendula umkhuleko futhi akusindise esonweni.
As we can see Amram on those weary nights,
futhi njengoba singabona u-Amram ngalobo busuku bokukhathala opha emhlane ekhwela ngezitebhisi futhi kuze kuba yihora lesibili inde lesithathu ekuseni ekhuleka futhi kubonakala sengathi ukhuluma emoyeni nje phansi enhlizweni yakhe yomJuda lapho kwakuvuthi kukhona ukuthi akukho mimoya yokungabaza iyoke ikucime. Lolo uhlobo lwamadoda nabesifazane siludingayo ukuba luvuke enkundleni namhlanje.
If he doesn't answer tonight, he will.
Uma engaphenduli kulobo busuku, uzophendula kusasa ebusuku. Uma engaphenduli kulonyaka, uzophendula ngonyaka ozayo ngokuba uNkulunkulu, hayi uNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu qobo.
And we see night after night.
Futhi siyambona busuku emva kobusuku lapho u-Abraham ekhwela izitebhisi noJokobedi wayinyukela kuye futhi athi, Abraham sithandwa, ubulokhu phezulu lapho khuleka ubusuku bonke. Awubatshali ngani abanye abafana lapho osebenza khona futhi ubakhulekise izikashana na?
Well, honey, what if they don't do it?
Awu sithandwa, kuzothiwani uma bengakwenzi na? Umuntu othize uzofanele akwenze, umuntu othize uzofanele akhuleke qede. Yilo ndlela wonke amaKristu abefanele azizwe ngayo kulobo busuku. Hayi kulinde omunye umuntu kodwa abe sekhaleni thina uqobo futhi sidlule uma sikhona ukuthi iBhayibheli liwumlando kanti futhi liyincwadi yeziprofethi ekhuluma ngokuthi lo uNkulunkulu ofanayo uyakuvuka ngezinsuku zokugcina futhi sekuyisikhathi sakho kubafike enkundleni.
That's what Amram knows. That Moses had prophesied, or not Moses, pardon me.
Ilogu Amram ayekwazi ukuthi Mose wayeprofetile noma hayo Mose uXolo uAbraham wayenikeze isithembiso yilo uNkulunkulu womlando ongawuphendula ngomkhuleko eminyekele kwabakhulu amane ngesinako kuqoshwe phansi kodwa wenze isithembiso ukuthi uyabakhipha.
And seemingly we've had a silent God.
Futhi kubonakala sengathi sibele uNkulunkulu othule isikhathi eside. Kodwa ihora selifikile lapho ezovuka khona enkundleni. Ngobunye busuku lapho u-Amram esekhulekile mhlawumbe iminyaka eminingana nezinwele zakhe manje zasezima mbunga futhi kungekho kukhululwa kodwa nje kuthola ukuba kubi kakhulu. Ngobunye busuku wehlela ngqo ebhizinisini ingaleyo ndlela esifanele sikwenze ngayo ukufinyelela ngqo ezansi ebhizinisini.
He said, God,
Wathi Nkulunkulu wathembisa lokhu futhi besikulindele futhi sibone izibonakaliso zonke lapha nesikhathi sesisondele sokuyisikhathi sakho kuba wenze ukuthile ngakho.
While he was in deep concentrated prayer, praying with all his heart, he looked standing in the corner. He rubbed his eyes.
Ikati yasemkhulekeni wokuzahlukanisela ojulile, ekhuleka ngenhliziyo yakhe yonke, wapheka ngumi ekoneni, wahlikihla amehlo akhe, waphinda wapheka futhi. Nakho kuba ingelozi nenkemba ihoshiwe, yathi ukukhululwa kuyeza, futhi uzoletha indodana ezweni, futhi izoba yiyo ezobakhulula, niyabo? Nkulunkulu njalo, uyawuphendula umkhuleko, akanjalo na, uma sibambelela nje.
Moses, when he had led the children of Israel faithfully into the wilderness.
Mose lapho eseholi abantwana bakwaIsrayeli ngokwethembeka bangena ehlane futhi wafika olwandle lobomvu nezintaba ohlangothini olulodwa nezingwadulo ngakolunye nembi kaFaro ngalendlela lolwandle lobomvu phambi kwabo futhi babencinywe entanyene encane. Ngibona sengathi ngisho nempela yayikhala. Kuzokwenzekani na? Sebeqedhiwe impi kaFaro ngamashumi ezinkulungwane ukuba ibaxoshe ezansi. Kodwa benzani abantu na? Baqala ukukhononda nokukhalaza. Wo, kwakuyo bagcola ukube sadlala endaweni yethu lapho sasikhona.
There was one among
them. Kodwa kunoyedwa phakathi kwalabo bantu owayene langabi lokukhona likaNkulunkulu lemuthi enhlizweni yakhe owakholwa ukuthi uNkulunkulu womlando wayengavuka enkundleni kunoma yilubu uhlaba lobunzima.
Moses stood with his hands up to God.
Moses waba nezandla zakhe ziphakamele kuNkulunkulu futhi kwakhuleka kwaze kwathi uNkulunkulu womlando wavuka enkundleni kuba abe uNkulunkulu osukwini lwamanje futhi wavula indlela noIsrayeli wadabula emanzini emhlabathini owomileyo. Oh, kubanga izikhathi ezide emva kwalokho kwaze kwaba uJoshua wayehola iqembe elifanayo noma abantwana babo kuye eJordani futhi kwawuyinyanga April lapho yonke imibudlana nokufuduka kolwandle leJordani lalilikhulu ngokuphinde kahlanu ubukhuli balo. Kubonakala sengathi noma yimubi umholi omuhle wezempi wayeyobaletha lapho ngokuhlukile kulokho futhi kwakungalezo zikhathi lapho kwakungekhothi uba lokuwuwela kodwa uJoshua wakhumbula ukuthi kwakunonkulunkulu womlando iminyaka engamashumi amane ngaphambili wavula lelo lwandle lubomvu futhi wabiza leyo nkulunkulu naleyo nkulunkulu wehla ngamandla amakhulu futhi waba ngunkulunkulu enhlekeleleni yamanje futhi wavula iJordani futhi wabawelisa.
Was many years later.
Kwakuyiminyaka eminingi kamuva lapho kufunda kwethu indikimba kulobu busuku ukufundwa kwendaba yethu ngenkathi u-Elisha ebone isiqalekiso salezo sizwe futhi wayekhuphukela entabeni futhi amakhulu eminyaka ubungekho mkhuleko waphendulwa kwa-Israyeli nokho u-Elisha wayazi ukuthi ngokukhona uNkulunkulu womlando ongafika enkundleni. Futhi waphonsela inselele izwe lingakholwa ukuba lime ebukhoneni balo uNkulunkulu futhi libone ukuthi ubani ongaphendula lo ngomlilo. UNkulunkulu owayengavikela abantwana bami eperithendeni zomlilo waqeda umlilo futhi waqeda umhlatshelo. Kanti futhi kwakungekudala emva kwalokho lapho indoda yayifile ogamaliku Lazaro futhi kwakukhona uNkulunkulu owayezaphila owayengayisa uinoka ekhaya ngale kokubona ngisho ukufa futhi unyusa u-Elijah ngenqola yomlilo futhi wabizela enkundleni ihoreni elimnyama lokufa futhi wenza ngendlela nje ayengenza ngayo nganoma yiziphi isikhathi nokho wayenguNkulunkulu womlando kodwa wavuswa emlandweni eya enhlekeleleni yamanje. Kokusezansi ngasesangweni laseJeriko lapho impukutho ihlezi ngasemgwaqeni khala wonke amathemba ayengasekho abekodokotela ababengamsiza imali yakhe yase isetshenzisiwe ukungekho lutho lwakho lusele ngaphandle kokuhlala lapho futhi aphuphe izinsuku ezimbalwa kuze kuthi ukufa kube yimpumuzo emnandi.
One day coming down the road.
Futhi kwalungisuku ehla komgwaqo. UNkulunkulu omlando ufika emkhundleni enhlekeleleni yamanje. UNkulunkulu wavula amehlo empumputhe. Kwakusendini kaJayiro lapho odokotela babedlulekile futhi bajikisa intombazanyana ukuba iyofa nokufa kwaze kungenile futhi kwathatha ukumemezela kubuhlungu kokufa kwayo futhi kwase kuthathe umntwana kho ikhaya intombazanyana leshumi nambili futhi kwayinabiza empedeni okuphumula lapho umshumayela mncane nenhliziyo ephukile ayedingeke ashiye ihlelo lakhe nabangani bakhe bonke kodwa wakhumbula ukuthi kwakukho uNkulunkulu omlando owayengavuza abafileyo futhi waya komfuna.
Seek and ye shall find, knock and it'll be open unto you, ask and it shall be given.
Unani niyakufumana, ngqongqothani niyakuvulelwa, celani niyakuphiwa, usenguNkulunkulu ofanayo.
When this God dwelling in a body called
ngekathi lo nkulunkulu ehlala emzimbeni okuthiwa ngujesu indodana kankulunkulu ngekathi wayebizela enkundleni wabizwa waphuma emlandweni nkulunkulu owayengavuza abafileyo etestamenteni elidala abuyise ukuphila enganeni ezifile ngomprofethi lo nkulunkulu angeke afa unkulunkulu wephakade leyo ngani lele lapho empeteni yenabile noJayiro mncane azi ukuthi umshunemi wabuyelwa ngumntana wakhe wathi lo nkulunkulu omlando uma eke wabizele ekusebenzeni unkulunkulu ofanayo namhlanje futhi efunisisa wayezwile ngomuntu umuntu othize owazisho ukuthi unamandla nalowo kwakungujesu wasenazaretha owayezondwa abantu bonke kodwa wambizela ekudleni ngoba wayengomelelo oseduzane kunabo bonke ayengamthola okankulunkulu ngalolo suku nkulunkulu kankulunkulu ophilayo futhi ngekathi ebizele ekudleni nonkulunkulu omlando wabizwa weza ngendlela efanayo enza ngayo ngenkathi ekhulume ku-Elija kuleyo ngane efile ake ngisho kunye namhlanje mfowethu dadewethu kulolu suku lwanamhlanje lapho inhlekelele futhi lapho umdlavuza udla uqeda umhlaba nezifo zala lokhu hlobo unkulunkulu ofanayo omlando wahlanza onocoko waphulukisa abagulayo futhi wavuza abafileyo unkulunkulu ofanayo namhlanje ulindele ngokushisekela abantu bakhe ukuba bambizele enkundleni yesanzeko lowo owayengathethelela izifebele ngokuphinga kasikhombisa ngosuku lowo owayengahlanza isono esibi kakhulu futhi azenza zibe mhlophe njengomduze lowo unkulunkulu ofanayo womlando usaphila namhlanje ukuhlanza yonke inhliziyo emnyama ngenxa yesono nokungakholwa kukhona indoda enomfana nesithithwane ngolunye usuku futhi yamyisa ebandleni nabafundi basina futhi bapopoloza kakuye ubesikhashana futhi bengasizi kalutho kodwa kwakusekhona unkulunkulu omlando wayephila wayezimisele ukumthola embona yehle vele ntabeni wagijimela kuye wayesethi nkosi ngiyawukele udevele uthathe umntanami futhi uyalaza bese ewela emlilweni ujesu wathi ngingakwenza uma ukholwa uma ukholwa yini na uma ukholwa ukuthi unkulunkulu womlando usaphila nanamhlanje futhi wabizele enkundleni nesithithwane sashiya umntwana lo nkulunkulu ofanayo usaphila namhlanje lapho amabandla ehlulekile lapho ezombusazo ezehlulekile lapho konke kunje kwehlulekile nomuntu ehlulekile futhi konke kwehlulekile unkulunkulu angeke ahluleke unkulunkulu walelo lidala bebhele likhavwe ngokumnyama isethembiso sakhe esiqinisile nje njengalokhu sasinjalo futhi isikhathi abantu bakhe bambiza ngazo bamvusa emlandweni ngokubakunotshiwo ukuthi ujesu kristu kuyizolo lamuhla naphakade ungunkulunkulu womlando futhi ungunkulunkulu wesikhathi samanje nasezinsukwini zokugcina wathi ngiyothululela umoya wami phezu kwayo yonke inyama nezibonakaliso nezimangaliso ziyakubalandela abakholwayo ngokuba ngegama lami bawukhipha odevele bayakukhuluma ngezilibe ezintsha uma bephathe izinyoka noma baphuza okubulalayo ngeke kwaba nangozi kubo futhi uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda lowo kwakungunkulunkulu omlando onikeza isithembiso futhi singabantu bendlelo lakhe namhlanje singumhlambi wezimvu zakhe futhi usilindile ukuba futhi simbizele esahlakaleni simbizele esigcawini simbhekisise engena emnyakazweni simbhekisise enza okuphakemeyo simbhekisise enza into umuntu ezomangalisa futhi benwayo amakhanda abo futhi bengakuqondi unkulunkulu omlando nonkulunkulu osuku lwamanje ulindele ukubizwa aphume emlandweni
Let's not look at him. What good does a historical God do us?
If he's
The historical God called up out of history. He'll shine in this light day. Everything's met its doom. He still shines the lily of the valley. You can't call him with your lips. Why? He's a historical God and a present
God. Ungunkulunkulu omlando, ungunkulunkulu osukulamanje, ulindele ukubizwa, biza inkosi, izokuzwa, khuluma nayo ngehubo, khuleka kuyo futhi uyikholwe, izophendula.
These words I say in closing. Whatever it is.
yini obunganikezela ngayo ekushintshaniseni na obunganikezela ngani na ungathiwani ukuba uNkulunkulu ubekubizile namhlanje ebusuku ukuba uphendule kwahluleleni na ubungenzani ngakho na ubeka amathemba akho esizweni na liyephuka njengawo honke amange beka amathemba akho okukhethweni oluthize oluzayo na lawo madoda angile lutho nawo kodwa angafayo futhi azohamba awukwazi ukubeka ithemba lakho kwilutho hlobo oluzobambelela ngaphandle konkulunkulu womlando owathembisa ukuthi uyovuka futhi usuku oluthile olubusisiwe bangadle bakuyise ngaphesheya futhi bathulule kugcola ngaphezu kwakho umngcwabi kodwa umthathi kwaphezulu uzofika ngolunyelo lezi zinsuku umngcwabi uzokwehlisa kodwa umthathi wakwaphezulu uzokwenyusa ngokuqinisekile nje laba abafile kukhristu uNkulunkulu uzobaletha kanye naye nxa efika ngokuba unguNkulunkulu womlando manje kwabaningi kodwa uyoba nguNkulunkulu wosuku lwamanje uma umamukela njengomsindisi wakho futhi umthole ephile enhliziyweni yakho kuyoba nento ethile kuwe ekutshelayo ungahle ungabi namadlingozi ungahle ungakhali ungahle ungakhulumi ngezilimi ungahle ungagijimi ungahle ungamemezi kodwa kukhona okuzokwenzeka ukuthi uzokwazi ukuthi kukhona okwenzekile ukuphila kwakho kuyovumelana ngona lokho inqobo nje uma uphila futhi uma ihora lokugcina lifika futhi ushiya lelizwe awuyi kwesaba ukubi ngokuba wena unami intongo yakho lodondolo lwakho kuya ngiduduza umuntu othele sekudelile futhi wahamba nemithambo ebandayo yenyuka njengomnumzane Vauda ngobunye obusuku owaye ngumeyo wethu ehlonibekile lapha kwedolobha waya kokuzwa umnumzane Nixon ekhuluma wafela ngqo enkundleni enhle indoda ephilile ngokwazi kwami konke ngihambe ekhaya ngibuyele umkami wathi Billy ubewazi ukuthi sibanibani ufile na ngelikilanga intombazanyana yami ihlezi esikoleni phezulu lapha nentombazanyana ngolwesine futhi ngesonto bayingcwaba yangenwa yinyumona yaya enhliziyweni yayo noma kuthile futhi yona yayibulala yayisifile nomngane wami inkosikazi Williams ngapha inkosikazi kaBuck Williams ngimaze iminyaka uzela Breakman lapha ulapha esakhiweni indawo lawo kutade wabo ohlala khona lapha umakhelwane iminyaka ngenkathi sasihlala ngaphesheya kwesizalati wahamba wayekade enokwethuka kancane kodwa wayesehambile ngenkathi kibuye yabona ukuthi kuyini na ngesikhathi kungukuthi uzohlangabezana nakho futhi yonke imali ongayiqongelela bonke bangani ne ongabaqongelela labo balungile kodwa konke lokho makube ngokwesibili khole nguNkulunkulu womlando ukuthi uNkulunkulu wosuku lwamanje onguye nje ubone ukuthi uzokwenzelani ngokulayo odingayo udokotela udelile futhi angeke asakwenzela lutho khumbula uNkulunkulu womlando uNkulunkulu ofanayo yena namhlanje asikhuleke umzuzwana nje manje sisakhothelimisa amakhanda ethu uma kukhona labo phakathi lapha kulobo busuku engingabazi uma kukhona labo phakathi lapha kulobo busuku waziyo ngentsindiso yomphefumulo wakho ukuthi uma lowo uNkulunkulu owethembisa ukuthi uyofika ngomzuzwana ngokuphazima kweso lapho ungacabangi uma ungenaye zicabange unaye nje khumbula kunendlela ebonakala eyinhle kepha ukuphela kwayo kuyizindlela zokufa uma ungena siqiniseke ukuthi usindisiwe kulobo busuku futhi uma ubefanele afike ubuye uhamba naye ubungenza ukukhulu kakhulu ngokuphakamisa isandla sakho kuye futhi ngokwenza uthi yiba nomusa kimi uNkulunkulu ngiyabonga uNkulunkulu akubusise izandla eziningi iziphakamile ubengaba khona umunye ngaphambi kokuba sivale na ubunga futhi ube nomkhuleko uNkulunkulu akubusise ntombi ungabi namahloni nje ngaye impela usiza ngani ukushumela uNkulunkulu omlando uma engezuye namhlanje na
and brother sister I say this I read of a God of history one time
futhi mfowethu tete wethu ngisho lokho ngafunda ngoNkulunkulu omlando kwesinye isikhathi ngafunda ngaye ezincwadini ngafunda ngaye eBhayibhelini kodwa sukulumbe ngahlangana naye ngahlangana naye ufike kimi wangitshela ukuba ngingaphuzi ngingabhemi futhi ngizingcolise futhi wayenokuthile ngami ukuba ngikwenze uma sekemdadlana ngangingumfanyana nje wakufakazisa lokho wakwenza nasi sithombe sakhe sileka khona lapha manje ngenkathi isayensi sithathile nebo izwe liyakwazi ukufakazisile phakathi kwenu wazi wonke umcabango enhliziyweni yakho uzifakazisile eqobo lwakhe uNkulunkulu ofanayo namhlanje ngasuye uNkulunkulu omlando. ungabi nje uvumele izwe likugunyathele phansi ngegciwane lomule nezinto zezwe mkhole ngokuyikho ungasiphakamisa isandla sakho na abanye abebengakaziphakamisi ungasiphakamisa isandla sakho uthi nkulunkulu anginasiqiniseko ngakho kodwa ngifuna ukuqiniseka ngivumele nkulunkulu akubusise nsizwa omunye futhi nkulunkulu akubusise emuva lapho dadewethu nkulunkulu akubusise mfowethu omunye umuntu nkulunkulu akubusise dadewethu nkulunkulu akubusise galeya mfowethu kunjalo wena uthi mfowethu bill bekungasho utho kimi ukuphakamisa isandla sami na phakamisa isandla sakho kanye bese uthola
always brother
njalo mfowethu dadewethu uma wenza noma yini kahle uzizwa kahle ngakho ibaqotho manje ungaqambi amanga kuNkulunkulu awuqambi amanga kuNkulunkulu yazi uqamba amanga kuwena uqobo uyazi amanga yinto embi kabi kuze kuthi ngisho akakuyisa izikantolo zenhlangano yamazwe nezikantolo zobugebengu futhi futhi bafake umshini wokuhlola amanga engalweni yakho futhi ungazama ngamandla akho onke ukusho leyo nto ukwenza kuzokale njengeqiniso kodwa imizwa yakho izofakazisa ukuthi ukhuluma amanga kanina awenziwanga ukuba uqamba amanga futhi uma umshini wokuhlola amanga wazi kuthiwani ngokunkulunkulu na wena uthi kodwa mfowethu ngiyibhaptizi ngiyipresbyterian ngiyimethodisi lokho kulungile ngikubuza into eyodwa wake wahlakala nalo nkulunkulu womlando na uke wema esihlahleni esivuthayo phambi kwakho futhi uyazi na futhi wakuphendula emphefumulweni wakho futhi uyazi ukuthi izono zakho azisekho na uma lokho kungenjalo ungathathi ishansi ngokujoyina nje ibandla noma wakhuphukela lapho futhi wazizwa kahle kancane ngakho ufanele wazi yena hhayi ukuthi uzwe ngaye hhayi ukuba nezibusizo zakhe ngokuphila kodwa ukwazi yena kungukuphila wazi yena amathupha yena esebizana zomuntu wazi yena hhayi ukuthi wazi incwadi yakhe hhayi ukuba isithutheni esilungileyo hayi ukuba yilunga elilungileyo noma ukuba yindoda elungileyo noma owesifazane olungileyo lokho akukwenzi umthetho wenza lokho kodwa ukwazi yena uke wahlangana naye na ngabe yiloo nkulunkulu owakhuluma kumose esihlahleni esivuthayo ofika phambi kwakho na uke wamuzwa ikhuluma kuwe uze wazi ukuthi kwakunguye na uma engakaze phakamisa isandla sakho nje uthi nkulunkulu khuluma nami manje ngabe nguwe lowo uhamisha enhliziyweni yami na ngifune ukwazi wena uNkulunkulu akubusise nenekaze lincane uNkulunkulu akubusise emuva lapho lokho kuhle kulungile umunye ongakaze kulungile uNkulunkulu akubusise dadewethu uNkulunkulu akubusise nenekaze eliselisha lapha lokho kuhle uNkulunkulu akubusise nenekazi elincane ngalapha manje ngokuthule ngempela namakhanda enu ekhotheme silihambisha kancane ngokunye ukusa ukusa kolide uJesu uzoza ngokunye ukusa ukusa kolide zonke izimpisi ezinqotshiwe siyomemezela ukunqoba sipotoze sadlula isibhakabhaka ngokunye kuso kusa golide kimi nawe manje wena uphakamise izandla zakho uma ufisa kakhulu umkhuleko wami ngawe futhi ukholwa ukuthi uNkulunkulu uzongizwa ufuna ukwenyukela lapha ealtare mangime lapha futhi ngikhuleke nawe kancane ealtare livuliwe uNkulunkulu akubusise mfowethu kulungile uNkulunkulu anibusise madoda uNkulunkulu akubusise dadewethu sukuma khona lapho bese unyuka uma ukholwa ukuthi uNkulunkulu uzosiza futhi ezomkhuleko ngami ukuba ngisize wena ukuba uze kuye ukwazi yena nyuka khona manje ungeke na ngunye ukusa kusa golide uJesu
how do we know it won't be in the morning
Sazi kanjani ukuthi akuyi kuba sekuseni na? Yimpi. Leyo mpi oyilwayo khona manje. Ngeke wavumela inqotshwe khona manje khona ke na. Mayinqotshwe khona manje ukuze ukwazi kumebezela kunqoba. Ngokunye kuso kusagolide. Gimi nawe. Ngokunye kusa kusagolide Ujesu.
Just get right up, that's right. Make your way right up around.
Inyukela khona la kulungile futhi inyukela khona la ngapha. Zonke izimpi zingqotiwe. Siyomemezela ukunqoba. Sibodloze sedlule sibhakabhakeni ngolunye usuku lusagolide. Ungeze manje sisalindile na sizokusiza lapha ngomkhuleko. Ukhuleko ukholwa usenzela ukuningi. Ungeze na. Ngikunxusa ukuba uze wamukele uNkulunkulu wesikhathi samanje. Hayi nje uNkulunkulu ukuthi uya ebandleni futhi uthi awu ngijoyine ibandla. Lowo uNkulunkulu ngeke asebenza. Unkulunkulu Methodist, uNkulunkulu Baptist, uNkulunkulu Presbyterian, uNkulunkulu Pentecostal bangeke basebenza. Thola uNkulunkulu waleli iBhayibheli, uNkulunkulu wePentecostal uzophumela emhlabeni, uNkulunkulu Methodist noma uNkulunkulu Baptist, noma imuphi omunye uNkulunkulu wehlelo, kodwa uNkulunkulu waleli iBhayibheli uzokwenza ube njengoJesu. Ngempela uyokwenza umoya wakhe uzodlala kuwe futhi yonke impilo yakho izoguquka lelo laka leyo nzondo lowo moya ongathetheleli leyo nto ezobulala kancane umphefumulo wakho ungene kulahlelo kwaphakade ngiphonsa inethe nje manje kukuwe landela ungene kuyo ngeke na kuma khona manje ngase-altare lapha abaningi benu baphakamisa izandla zenu lapho abantu bazonenyuza ngasezihlalweni zabo.
Lord bless you, young man. Now, while she's softly playing the music, here stands several around the altar. Seven souls.
Manje ngenkathi idlalela phansi umculo nako kumi abaningana ngase-altare imiphefumulo yesikhombisa eze ngaphambili ukuba ime ngase-altare benazi ukuthi isikhombisa inombolo ephelele kuNkulunkulu ukuphelela na umoya ongcwele usanda kwehlela kumuntu omi lapha manje nje ilokho engikubiza ngomoya ongcwele mfowethu. Manje ulapha kulowo nalowo wenu zithobene nje ezinhliziyweni zenu kuthiwani uma lesi bekuyisikhathi sokugcina obuyoke ume ngase-altare lona ngumkhuleko ugcina owawuyoke uwusho khona manje uJesu uzofika. Angahle angiqongqothe emnyango wakho ngaphambi kokusa. Uyazi ufanele uhambe ngolunye usuku uma inguNkulunkulu wakho konke unguNkulunkulu womlando futhi unguNkulunkulu wanamuhla. Ukhulume kuwe usukume lapha phambi kwakhe ukuba uhlangane naye uze ngaphambili ukuba uhlangane naye uzokuhlangana nawe umi khona lapha manje nje enhlizweni yakho vuma konke okwenzile okungalungile. Yithi uNkulunkulu ngiyahokele isoni ngenze okungalungile futhi manje ngiyavuma ngenhliziyo yami yonke ukuthi ngilephutha. Ngifuna wena ukuba ube nomusa kimi futhi ungithethelele izono zami. Ngizokukhonza zonke izinsuku zami futhi vumela lo mlilo omncane ovuthe enhliziyweni yami ukukhole okuncane ukungenze ngenyukela lapha kuleli altare kulobu busuku. Mawubambe phansi le kuthuleni emphefumulweni wami. Mawubambe khona lapha manje nokuthile kuyavutha okungitshela nje ukuthi yebo uyaphila Jesu futhi ngiyakuthanda.
I'm going to see you on the scene in the next.
Ngizokubona enkundleni emahore nambala landelayo. Wenza izinto ezinkulu. Ngijabula kakhulu ukuthi ngize ngaphambili ngenkathi ukhulume enhlizweni yami. Ngizokubona wenza imidlavuza kuba ishiya abantu, phulukisa abagulayo nabadingayo. Ngibeze bebuyele muva befakaza ngalokho uNkulunkulu abenzele khona. uNkulunkulu omlando ovukile waphuma emlandweni futhi unguye namuhla eza enkundleni ngoba uza ngalesi sikhathi ukubahlale. Ukufika kwakhe kwesibili asikhuleke manje khuleka kanye nami ngamunye wenu.
Dear God, I bring before thee just now these seven. The first night produced seven wandering stars.
Kulukulothandekayo ngiletha phambi kwakho manje nje lena isikhombisa busumbuqala kuveze izikageze ezisikhombisa ezimangalisayo uJesu lakhe liligogo akekho ngeze kimi uma ubaba wami kamtozi kuqala futhi lowoza kimi angiyi kumlahlela ngaphandle ngeba ngizomnika ukuphila okuphakade futhi ngizomvuza kosuku lokugcina.
Lord, that's your promise. And by an emotion, an action of conviction, these seven precious souls that same God who made the promise and met the leper on his own ground. Yo
kufanayo wenza isithembiso futhi wahlangana nonotsoko emihlabathini yakhe uqobo wahlangana nosimazane nombopho osebeni nomfula wahlangana nokufa ethuneni lika Lazaro futhi wampendula uNkulunkulu ofanayo kulobu busuku bombi lapho kuba ahlangane nalokhu kufa kokomoya futhi yamphendule.
And say, take your hands from these who have come to
me. Futhi susa izandla zakho kulababeze ukungivuma phezu kokushela komoya wami. Ngizobanika kuphila okuphakade futhi akukho umuntu ongabasusa kimi. Ngizobavusa ngosuku lokugcina.
We thank you for them, Father.
Siyakubonga ngabo baba futhi sikhulekela ukuthi bazohlala bethembekile ezandleni zakho baze bakhululwe kubufa. Lapho bekungena ezinjabulweni zenkosi ngalelo suku olukhulu lapho isidlo sakusika somtshato sesidekiwe kunqamula izibhakabhaka ukuthi lapho inkosi isiphuma futhi ithi yekhumbula lolo suku lokuqala luka-Okthoba ngo-1958 kulelo tabenakele elincane likakhonkolo na wenyuka futhi wangithatha njengomsindisi wakho. Ngakhuluma kuwe wawuyisoni ngaleso sikhathi kodwa manje ngakusindisa futhi manje usungowami futhi ulokuphila kuphakade manje ngene ezintokozweni enginihlizekele zona kusukele kusekelezwezwe siphe khona Nkosi bangabakho manje sibanikela kuwe egameni likaJesu Kristu amen. Manje namakhanda enu ekhotheme izethameli ngizobuza ngamunye wenu lapha ealtare ngabe uyeza phansi etizini yakho manje kusukela ezindulweni zomphefumulo wakho ukuthi langabe lincane lokukholwa elikutshele ukuba uze ngaphambili ealtare lapha ukwenza lesi senzo osusenzile manje emva kokuphakamisa izandla zakho nokuza ngaphambili uyeza ukuthi lelo langabe lincane seliqale ukuvuthela ngasekukholweni kwangempela okuphilayo enhlizeni yakho na.
Sins, and you're going to be his from now on. If you do, would you raise your right hand to him? The ones around the altar, raise up your right hand if you feel like that Jesus has forgive all your sins. The one around. Now there's two, three hands not up. I just keep a praying, everyone.
Futhi manje usuyakhola ukuthi uJesu uthithelele izono zakho futhi uzoba ngowakhe kusukela manje na uma wenza ungaziphakamisa isandla sakho sokudla kuye na labo abazungeze ealtare phakamisa isandla sakho sokudla uma uza sengathi uJesu usethithelele zonke izono zakho lowo seduze manje kunezimbili izandla ezintathu hayi ezingaphakeme manje qhubeka nje ukhuleka wonke umuntu